myself. Sina wakuni kwaza, nipona wakuni liwaza. Sijawahi kujidanganya, kujichanganya. Najipenda kujweka kwanza. Najishika mkono, kudondoka ninjia ya kuondoa fia. Hata nikikosea, najitafakari bila kuchelewa. Sina wakuni ropo, kia najipenda mwenyewe na kujitegemea. Wifu haunisumbui, chagu langu zikufanye uwe na uadui. Kio kwangu hicho, kio kinanipa vazi lipi. Nitupie na uelewa moyo wangu. That's why I love myself. Kupendeza, ndio kawaida yangu.
Wala shaka sina.
Sipopenda, hilo si swala langu.
I love myself.
Kujipenda, hiyo ndo huka yangu.
Wala shaka sina.
Sipopenda, hiyo si shida yangu.
I love myself.
Tapu kinaweza nitoa chozi. Si maneno ya watu, hayanifiki hata shingoni. Sina wakunisumbua, na enjoy my life. Na niwaambie, nimejifunza kuona nilipoanzia. Hata nikidondoka, nasimama mwenyewe. Niwafunze kwa nimi ndio somo, somo na kukufanya ujielewe. Mimi ndio somo. That's why I love myself. Kupendeza, ndio kawaida yangu.
Wala shaka sina.
Sipopenda, hilo si swala langu.
I love myself.
Kujipenda, hiyo ndo huka yangu.
Wala shaka sina.
Sipopenda, hiyo si shida yangu.
I love myself.
Kupendeza, ndio kawaida yangu.
Wala shaka sina.
Sipopenda, hilo si swala langu.
I love myself.
Kujipenda, hiyo ndo huka yangu.
Wala shaka sina.
Sipopenda, hiyo si shida yangu.
I love myself.